nze natirina webijja kayita wamwa tamanyi leero likwate yenza kuyimbira ebirungamya ensi eno n'olwekyabalungi mu njazika emyoyo ebyaleero ndese bya muzadde kutumidde okukamala buli muzadde wuli mazima ekitiibwa kyammwe kyandasa okukamala kifaananya ng'olwazi si byakiriza yeyindabye ku nsi kuno ddala nkuyanja naye ekisingako omuzadde ddala kyambula mu bulungi n'embubi omuzadde wansusso yatayiwa mu binda byenze simutenda towange mweyitira zabwa ntakkabbeeyi mazima yeerekereza nfaafa okunjolamu bizibu bya nsi eno singa buliko enkwasa yandikaliddeko okuba ddala kikwana naye nafunyeemu enyiike bannange abaana bakakyukano beefudde empiri omuzadde takyabalwamu yatekatuula kitalo ensi eyolekedde awazi naye ndala omugambako n'azimba entwiri atandise okubukola kano kabaate so bwayisaamu amaaso oyo n'ajolonga ensibuko y'emikisa tazanyirwako kimanye
omuzadde wandasa gwana kitiibwa ye katonda w'oku nsi kuno teryamusinga iweraga mpewo seba okugamba buli lwomunfu olwofuusa ekikulimu omuzadde wandasa gwana kitiibwa ye katonda w'oku nsi kuno teryamusinga iweraga mpewo seba okugamba buli lwomunfu olwofuusa ekikulimu
tunuulira bamaama bambi abazito neŋŋamba omuzadde kyokka maama weebale emyezi omwenda okwetikka ettu okiraba ng'olwali si kyamuzannyo olutalo olw'okuzaala luzibu nnyo abalukuzeemu obulamu nabo nkuyanja mu maanyi ga mukama olukusa ku ddimu ati asana ekikkowe nkugamba eluzibu nnyo okugattako kkoola ofuuka atunulwako nga tonnaba mmuvoolako kalowooze okuvuuma akuzaala oba kisassalala byayitamu nfaafa gw'ofuuka omuntu ebikyafu n'akutangira okubirya lw'ofuse mu kkapale bambi n'akakugjamu lw'olwadde teyeebaka asula ku matiitiiri anti asiika obulamu laba ate bw'osumuka muno ofuuka ensolo weefudda kiwajinga bw'ovuma mpulira mwayize n'okkuba batujjumu kale muliddewo ebikolimo yate step mother oyo abeera maama wo mukomye okuba gy'ogambawo ebitiibwa si gwamusalirawo oyo taatawo nti towasa oyo buli ekikolebwa abaawo ensonga
omuzadde wandasa gwana kitiibwa ye katonda w'oku nsi kuno teryamusinga iweraga mpewo seba okugamba buli lwomunfu olwofuusa ekikolebwa omuzadde wandasa gwana kitiibwa ye katonda w'oku nsi kuno teryamusinga iweraga mpewo seba okugamba buli lwomunfu olwofuusa ekikolimu
ziwaliwo omwami gwe mmanyi yayinga obujega bwe yatuusa okuwasa ng'afuna muzungu yakola omukolo ogwali kwa kabi ne bamuwaana naye ffe twamunyooma mazima otegeka otya omukola bazadde n'obabuusa amaaso tyolw'okuba abakaddiye osaana okkimanya omuzadde bambi tagulwa ne waabakaddiye era muwavu omu bayibuli egamba mu kutya katonda yensula y'amagezi ani akiwakanya ekyo yeemu n'etugamba omwana okutya muzaala okuwannanya abatidde katonda akimanye
omuzadde wandasa gwana kitiibwa ye katonda w'oku nsi kuno teryamusinga iweraga mpewo seba okugamba buli lwomunfu olwofuusa ekikolimu omuzadde wandasa gwana kitiibwa ye katonda w'oku nsi kuno teryamusinga iweraga mpewo seba okugamba buli lwomunfu olwofuusa ekikolimu